Essa convite! Fala, porra!
Kumkanikazi na uyayazi ibanembeko pa uthetha nam ewe zithoko ujongene netyani kumkanikazi na uyayazi ibanembeko pa uthetha nam ewe zithoko ujongene netyani netyani Ndingukumkanikazi, my name will be known like the street villagers. Sebenza kakhulu andilo villagers. Your favorite rich auntie banbiza makazi. Dilapha kwi game if I was is a prize like a bun in the oven. I am on the rise. When I spit, I make sure it will click in your mind. Bitch, I'm just riding this beat like a Maserati. And it's nothing funny. That boy wanna play me. Logo bunny, all these niggas know is that sloppy toppy. Do this for my mommy, not that they be dumb. Need a papi who handles this baddie mummy. And I'm always tip top, nigga, glove the manny. Ndiphuphile ndithandazile yonke into ebomini ijikile kukhanyile sandofika bandinigqibile ewe niwile amandla am angangezizwe izophela le ngoma undivile undivile ewe undivile camagu camagu ndikhuselwe manthandaze camagu camagu nikhuselwe thandazani camagu camagu ndikhuselwe manthandaze camagu camagu nikhuselwe thandazani imali imali sebenza oko for imali akho nto engadingi imali sebenza oko for imali yekani ukuhlupha abazali okokuqala mandibongabaphantsi bekumnyama bayenza kwabright mandigqibe ngobongabaphantsi kumkanikazi nawe uyayazi iba nembeko xa uthetha nam ewe zithoba ujongene netyani ewe zithoba ujongene netyani kumkanikazi nawe uyayazi iba nembeko xa uthetha nam ewe zithoba ujongene netyani netyani
on the beat cooking up